andabamu binene mtate enensi nebwebe kulabamu chitono mukama kulabamu bitole binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene oh binene nyo katonda byakulabamu Neboba mutono nga Daudi Mumukama Goliaso mumega Bakulaba nge chitagasana ye mukama Kulaba mumwana kwa fira Roli bela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika Kululu mukama likoleteka Meme yange onywe Mutima gwange onywelanga Meme yange onywelanga Mutima gwange nywela Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu jotalaba binene Ebisindikibwa binaba bibyo watali kufuganya binene Ebitangazibwa nebirabibwa mugulu Jotalaba binene Ebisindikibwa Binaba bibyo watali kufuganya binene Wabula binene nyo siro jagwe webu senti Mukono gwani ogukwata wano wawaluma ne wawona Lulimi lwani lwe tusaba lutwatulire emikisa gye tufuna Abitulaba muwe binene abalala bye batunonya mu nebibula Roli bela Danieli mumpologoma Eziru menyama wala iziri kuzira Roli bela kunyanja wataitika kwe kululu mukamela likoleteka Meme yange onywelanga Mutima gwange Jotalaba, binene, ebisindikibwa, binaba bibyo watali kufuganya, binene, ebitangazibwa, nebirabibwa mugulu jotalaba, binene, ebitangazibwa, nebirabibwa mugulu jotalaba, binene.